We run everything. We run the streets, the radio, and the club. All of the above.
Yes. You already know what time it is, man.
Mambo mambo watu wangu wa diaspora, watu wangu wa Afrika, watu wangu wa all over the world manze. Ukitaka gongana na mimi manze unaweza patana na nini kwa get muziki. Alafu saa hizi unasikiza ngoma bichi, ngoma piambi medunda leo leo manze. Click hapo. Oi.
You are live in the mix with DJ Donna.
Ngoma inafanya nitake kutana nyangu na kikamba. Kila mtu anagili zake, kila moja kaumbwa tukivi yake. Tutoke inje jama tukasake, ini mwaka mpya jo tusilale. Msupa na kuambia jo usidanganywe, huyo boya koya nataka kalazwe. Kuwa mjanja utapata wako kumare, na mathri jo sipande masare. Msani studio mziki ndio maisha, imekuwa miaka kumi na alba maijaisha. Producer naye anamkalisha, na yuko na familia mzee akulisha. Nafsi yako inaweza fanya kile nataka, mime mwakuambia kile mina taka. Loro yako ikushoe ikubali yo. Wagenge una make sure na kataa yo.
Kufuja wa manze kataa yo. Weka mlagane kataa yo. Mziki mbaya kataa yo. Anaichezwe sana kataa yo. Every year I'm deraganya kataa yo. Bresi ya nakusanya kataa yo. Urebre mwato yi. Najema mbaki mboi.
Ukiona boy na kudungia kiwaya. Sa vita tu anajidai tu anagwaya. Ulevini ndio kwanza bila haya. Kucha raundi yako na yuko mawaya. Majama mtani walimvotia fiti, waka make sure ameingia tu kwa hiyo kiti. Saona vile haga mepiga miti, barabara mtani ndio hizo kipitiki. Mada flani juzi amekatwa mambao. 8 years na bado yuko kwa hiyo hao. Badala kataya rudi kwao. Bado anamvumilia tu mshikadao. Nafsi yako ifanye kile nataka. Mina mwakuambia kile minataka. Roy kikushojo haikubali yo. Mgenge make sure na katai yo.
Kufuja wa manze katai. Weka mlagane katai. Mziki mbaya katai. Anaichezwe sana katai. Every year I'm deraganya katai. Bresi na kusanya katai. Urebure mwato
yi. Yeah yeah watu wangu wa nguvu. Niaje niaje metuli hapa hivi na godfather wa genge. No nini. Sale squagi busy siko tuwa nime chill kwa keja. Na represent genge on the mic. Mwaga always online. Nasikiza new tunes on Get Muziki. Ausio Get Muziki.
Fanya vitu wezi fanya siku dani mi. Napatikana sasa nimeloki huyude. Sasa nimeloki huyude. Sijui ni mflosi ya na Monte Cristo siga.
Sapa mkosa mi.
Ama kama ni drinks. My shots are famous cross whiskey. Ama niende kuomba funguo za gari kutoka my boys. Ili nionekane dume kwake. Uje.
DJ Donna, Ishike Radio, a murder thing.
kama kwangu naweka nguo kabati viatu kwenye kona chupa za wine niliomba kwa mavoo kila kitu iko seso mimi namkaribisha kitu sikujua ni milango ya nyumba hiyo akataka kwenda choni kamdirect jikoni geuza hiyo blada nikam surprise na wine akacheka tu nikam mlango ya choo
ushe 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 Alexa labda nifekesho hisyo ngoma drum jomba ushindi lazima hisyo ngoma drum jomba ushindi lazima moyo wachuki utaipenda 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 wachuki moyo utaipenda utaipenda utaipenda
So wako na chukia kipaji changu Moyo wako na furahia sauti yangu So wako na chukia kipaji changu Moyo wako na furahia sauti yangu Hizo kunde sina kabisa mpango nazo Najua wazi mashuzi zitanyongezia mo Walizani na cheza na tania Kanipandisha Moyo Kuchuki utaipenda Utaipenda Utaipenda
Niko na mahuts kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate, kujoni fuate Niko na mahuts kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate
Mahooks kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate, kujoni fuate Niko na mahooks kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate, kujoni fuate
Hey, jump, style, jump around Jump around, tuna jump river Nile Take it from a DJ, nina itwa Daddy V Hey Chapa, hapa, hooks na mahewa Kama imebamba, tell me what's the matter Tell me what's the matter
Niko na mahooks kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate, kujoni fuate Niko na mahooks kushinda zile za Kanye West Niko na makauzi utawapata kahawa West Na mimi pia utanipata Nairobi West Kujoni fuate, kujoni fuate
Koma ni kali bro, so let's go Miaka mbili chini bo Kiswahili tena narudi na domino oh, Okay, so nitazushiwa na nani Cheza na jay, cheza na msafe nani Kale, kujisha hiyo bo male jamani Tiki wa shina panda hiwane Ukisonga kilometers, nitasonga miles Go dread 911, I got styles Taka 2, 3, 5, 4, hadi marino Gangu muna frep, gumu ngumi na tino Westi, lazimo kuwe kala Fune ita pizza marangi makala So, fuh Fucking wish W's in the air, W's everywhere, the money is still there.
Siku hizi nazoea, kazi na wazea, Roma kali in the air. Siku hizi nazoea, kazi na wazea, Roma kali in the air.
penda ya vako usiwe na shida na mi na kana mtaka jitahidi mtampata siyo shida kwa mi Usinipe roho yako kwanza baby tofauti yangu na yake na songa steady Ninapaka power man I'm ever ready na dem wangu wabili ndi ya me fast lady Intero ya muziki nishapanda meli ni ite daily fresh tu niko fresh daily Mistari kama kisu wana swish call the knife Utanipata on the front side of life Kenyan girl you can bless my room later on tutaimba tararadida Na kwambia nimetoka mbali yaso Wata kujifanya ama nitesareka na
Siku hizi nazoea Kazi na wazea Boma kali inde ea Ea Siku hizi na zoea Kazi na wazea
Mood to drop some hits right about now.
Delivering that new heat right to your speakers.
See me see wala eh. Internet ishika radio amona
ting. Wahala de. 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 Wahala de.
I see the enter. I saw some people just the mental Cause then the beauty's instrumental Everybody to the center Omo wahala day
Wahala day
Wahala day
Wahala day
Them sepi square we done the
yan again
We just the boss we done the rhyme again From Ninja we done the play away Omo wahala day They see danger, wahala day. You go see danger, wahala day. Almost see danger, wahala day. We they see danger, wahala day. Almost wahala day, wahala day, wahala day, wahala day, wahala day, wahala day. Agenda, make them go check our calendar. Not different countries we they enter. From January to December, Omo wahala day. So make them remember, say, na Papa God be the defender, eh. We no retreat, we no surrender, eh. Help we tear them back to sender, eh. Omo wahala day,
wahala day,
wahala day,
wahala day.
Them say peace where we done day and again,
and again.
We just the boss, we done day rhyme again,
rhyme again.
From Niger, we done day pay away, Omo wahala day.
Fire that touching me. I can feel the fingers rubbing me. bitch is calling me.
It's a mix with DJ Dunna.
All day long she's fucking me. And all this happened suddenly, so suddenly. Them like me, cause I give them the cocomycin, the cocomycin. Every day them go holla me, make I give them the cocomycin.
I say the cocomycin,
them go say coco master, too sweet like cake icing,
like cake icing.
They've seen so many dudes, but none of them be like me. Let's see, I'm honest. Chef for your eye, I'm the JJC. They won't cook for me, put on your seat. But go bossy, my head too strong for them. Ooh. Put me, now because I flush it. When the girls them come and the three them final. Put me, now they never used to happen like this in my life. But now they know the kind of life I'm living. I'm living,
which
I'm living. I say now they know the kind of life I'm living.
Show them, listen up.
We are suddenly step in the club, they are loving me. Standing so fire, they're touching me. I can feel the fingers.
I'm a showstopper, I do my things proper. If you tryna stop me, then I'm a boycott. Yeah, I raise the roof up. Number one rocker, got around things. I'm a hustle non-stopper. Many people wonder why you got to hustle, struggle till the day you die. But I refuse to believe them lies, and I'm a stand fast. I got. Take what's mine. Cause I'm a go-getter. I'm smart and I'm so much better. Watch me stacking my paper. And I'ma see you all later. Listen up, I'm your teacher. Good sermons like a preacher. Smart like I'm a computer. So smart that I'm a confuser. I'm a showstopper. I do my things proper. If you tryna stop me, then I'm a boycott. Yeah, I raise the roof up. Number one blocker. Got around things, I'm a hustle non-stop. And I've been hustling every day for so long.
Every day
for so long.
Every day
for so long.
And I've been hustling every day for so long.
Every day
for so long.
Every day
for so long.
If you want me, you can get me. I'll be there, but not in a hurry. My swagger is steady and my hustle is tight. If you're rolling with me, then you're doing alright. All night, popping bottles up in the club. DJ's playing that dub. Running things in the VIP section, no problem. Haters come and we run them. Babylon come, we burn them. Black is rock, it's upon us. We run this. Do my things drop out. If you tryna stop me, then I'm a boy.
Big man, check out my big watch, boss, cause I am.
make space for me.
Tell the waiter there,
tell the waiter there,
get a drink for me,
get a drink for me,
and for that lady there,
and for that
lady too. Cause I'm too
sexy
for my clothes, I am too sexy for my shoes, too sexy for this club, they say my tracks, baby look at you. Too sexy for this car, huh? Too sexy for these girls, yes I'm a superstar man. I'm too sexy for this world, and I'm a big shot. Yes I'm a big man, check out my big watch boss.
Yeah.
maintenance guamu. Oh, mukwano we gutyo, okwagala omuntu guba mutima. Abamuve tulabeyo, bayagala omuntu abatamwagala. Afachimu kukumanya, gabe watonda bikwato mulaba. Zenzi jamwabo, love yange yo yaluberera.
Beautiful woman, only I'm allergic to missing you when I'm not with you. Only all my sisters, they like you, and my brothers do. Only I'm weak inside, we need to reconcile.
Sing another money, changes of Kokoda. Holy Nani Chikote, Motari Ndwara.
That's how we better know the loving was easy, easy. You make me move, you chance to be me, the jiggy, jiggy. True loving, I mean, no, she love me, easy, easy. It's been a long time with no loving. I mean, the kissing, the hugging, the touching. A long time with no touching. I mean, the kissing, the hugging, the
What's my name?
DJ Donna.
Where can you find me?
DJDonna.com.